is the music, baby.
Big things are going on, Mami Lou. Buddha boss, bad man, me and pound this love, Mami Lou.
Surprise.
Smile for me, baby. Kwanza Mungu kakublesi, baby facey. Umenitoa stressi we. Ende kwa mdala na mosi, tupite moshi, tukatoe mikosi we. Na isende metimiza ndoto, kukupata bavu wa kushoto. Fuga baridi we nipe joto, chumbani tukitafuta watoto.
Na iskama naota moyo wangu naogopa na iskama unaogopa mama sijo kaondoka nikupeleke ngare naro kwa mama yake janjaro nikupeleke ngare naro tukapande Kilimanjaro.
Usisikize mboyoyo za wa maboya wanaosema na mtamani uoya. Na mada kesi na omba ni kuite loya, unitete nisiende kula soya. Yo bela van, kuma number one, unanipaga paga mambo ya uwan. Haribu kitan, shanunu wagan, tuchane shuka kama namba mashamban. Wengine wana die nyuma umezilila, mejite Samsoni nao jite Delila. Jite Samsoni why unahasira, achana na majis nendo vae madera.
Yo bela van, kuma number one, unanipaga paga mambo ya uwan. Haribu kitan, shanunu wagan, tuchane shuka kama namba mashamban.
Nikupeleke ngare naro kwa mama yake janjaro. Nikupeleke ngare naro tukapande Kilimanjaro.
Badmon pon di king a Mami Lou. Yeah, bad man is a the love, yo.